DutchMsafi.com
wanakwenda kuumia sasa.
Mdogo sergeant ya ba
we kidogo dogo.
Hey yaro, nakupigia we mbona hadi sasa simu japo kama inakusubiriaga. Minaria kwa ajili yako mkangoja kupakia na nikipiga simu naleta mazing song. We mara uko buza buguru ni sokon na nikipiga simu naleta mazing song. We mara uko buza buguru ni sokoni. Asha na pia kwele kama unitaki usinitape. We moyo wangu umekuchagua wewe tu. We moyo wangu umekuchagua.